Oh yeah. Baba. Vroom. Nakuja mdogo mdogo kama kobe, na style ya zamani kama Shabani Madobe. Unga unga mwana kinisikia lazima walobe. Mchawi wa michano ngoja kwanza ni waloge. Wana nita public figure, mimi kwenye public shida. Unaza nita puff didi jiga, abas bigi di kubaf mini mwiba. Hizi flota sili potoa, zilikuja ni gifti. Na kiazaga kuflow wana jikuta ni fifty. Kwa makini hapo mekuja kibiti, na kama una asira na mimi kunya tikiti. Wana hofu kako nyuma polisi wana kula kaya, awana ngoja kutajwa kwenye list ya dudu baya. Maisha ndo haya, so inabidi uyalinde. Inabidi uchezeshe kama msondo au sikinde. Inde, inde moni kama udokozi wa sukari we mulize joni. Kama mukozi ajapenda wezi fika morning. Aski mamako baba ako sio mwingine ndo mi. A-Town, wamenivisha crown. Nakute kama king mina run this town. A-Town, wamenivisha crown. Nakute kama king mina run this town. A-Town, mina run this town. A-Town. Bomdo naanza kulipua. Ujue kabla vimada si tulianza kujichua. Kwenye kukua si atukula ganja tulishtua. Kwamba ntakuwa star siku ya kwanza tunlijua. That's why I'm too expensive kuwa pia. Kwenye party zenu na kuishia kunywa bia. I'm the all time best rapper in Tanzania. Naitaji dili za kulipa bili kama mia. Hip hop ailipi wakati imetua wabunge, imetua madisi, imetua vingunge. Jona wene shida wewe ungesema kumbe. Mshukuru sana Mungu pumze ulipi hata punje. Tulianza faa uliza lebo na kibacha. Kabla King Seraph MC site momi na pacha. Weni mwana hip hop mwana wa Don Masha. Kanli kuchana ukamindi wea ufanyi for the culture. Siogopi ngisikia kuna rapper yupo top 10. Najua kazi siku hiti ni kumaintain. Njando ili niangusha kwenye balkon. Na walo ni cheka ndo sayu ananiona icon. Mi ama hustler daily I'm get busy. Mungu ni mnene ila siyo gentrizi. Ita iza tumbili hapa ni wagendizi. Usnipe do my brother ni get busy. A-Town, wamenivisha crown. Nakute kama king mina run this town. A-Town, wamenivisha crown. Nakute kama king mina run this town. A-Town, mina run this town. A-Town, mina run this town. A-Town, wamenivisha crown. Nakute kama king mina run this town. A-Town, wamenivisha crown. Nakute kama king mina run this town. A-Town, yeah.